kuki budu mededi. Afanya utakavyo abredi. Baby, baby, to spend it. Pashinye mafupi no dedi. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Kalushindani na bikaragos. Oh, bikaragos. Usije ukamwaga mwenzio nta lost. Oh, tanimaliza. Oko, nishike oko. Oko, baby oko. Oko, nishike oko.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unaliwaliza, unaliwaliza. When do nani fana ni fire? Oh, wale vikaragosio. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike huku. Wapi, wapi nishike huku. Oh, 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 nisana, nisana. Oh, wale nyana kidiana. Oh, nani maliza hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, a sweet kama jojo katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo katoto kamoto. Oh, nisana, nisana. Oh, nisana.